banumye chiro oho nembulo tulo memerenze yanemye okulya sinzoba kyomfumbire kalo tonenya kukera matulutulu emisayo mukwalo yasuze kuchoba sinzoba teka mubaka baka wampumule atoba buli kyenina ekyange kikyo siri musajja mukodo enda kuyira lava tenga ya kipoli sirikola lukali mukwano gonina mungi kuli musayi oli muwala mulungi mami woya kuwakalanji egwe kwenoze mubanji alimu emikisa gya sirinji kusaba mba omulalo wo mukiralo kyo ente siri zirumya nyonta n'emirimu nkuyambeko nga nze mukwano gwo wobuulira ebyama byo kale nyumirwa nnyo okukuliraana buli balumu tutekyama omukwano gunuma mpulira ntaawa sembera nkukwateko tuve mataala sinzoba kuno omukwano gwo gunyonka butava sinzoba atoba onkutte mu ngalo sizinaba sinzoba oli muwala mulungi mami woya kuwakalanji egwe kwenonze mubanji alimu emikisa gya sirinji oli muwala mulungi mami woya kuwakalanji egwe kwenonze mubanji alimu emikisa gya sirinji. Sinzoba mulala nnyo tagaba namba anti obulungi bwe bulimu ekyama bebi wange nsembera kuba kama so don't you worry baby girl I'll never let you down oh guno omukwano gwansiba emikuwa gwateka mu lockdown oh ekitufu nkwagala kale era ndi kwagala
nkwagala
ngamba ntyo njagala naawe
kwagala
olw'obuwerero
sinzoba nkwagala kale
oli kakyayi nze kenno ku makya n'olwekulo kulonga bwe ntyo bwe nkola oli luyimba oluwoomerwa amatu lidhimu yange nze gye nsuna okufa
sinzoba kuno omukwano gwo gunyonka butava atoba onkutte mu ngalo sizinaba
oli muwala mulungi mami woya kuwakalanji egwe kwenonze mubanji alimu emikisa gya sirinji oli muwala mulungi mami woya kuwakalanji egwe kwenonze mubanji alimu emikisa gya sirinji